najimsafi.com.
Shasko Brande Funde. Shasko Brande Funde.
Aha.
Nitalalaje usingizi wakati leo weekend
wauni.
Nitalalaje usingizi wakati leo weekend.
Maji maji wote tupo maji. Maji maji wauni tupo maji.
Maji maji wote tupo maji. Maji maji wauni tupo maji.
Nimeangaika ngaika wiki nzima kusaka vichenji. Nimezipata mzee mzima unyonge sipendi. Maisha na muziki kwenye mtima na enjoy kishenzi. Enzi ushubwada tupa kule sitaki undezi. Kwenye stane misi jaja peke angu. Asalete baredi kupecha itagi angu. Kwanza sina mchumba, sina mpenzi. Misiishi na mtu, kinitaka ukinipenda.
Niongeze.
Sishi sinza, sishi mbezi. Popote kambi tu, kinitaka ukinipenda.
Niongeze.
Ai wewe, ai wewe. Ai wewe, ai wewe. Ai wewe, ai wewe. Ai wewe. Italala. Leo, weekend.
Wauni.
Italalaje, usingizi, wakati leo, weekend.
Maji, maji, wote tupo maji. Maji, maji, wauni tupo maji.
Maji, maji, wote tupo maji. Maji, maji, wauni tupo maji.
Aha. Ah.
Oh my God, I like it. Déjà mes studies à une
part. Oh!
Bajaj, let's take Bajaj. Nataka ni nanti wali mbebe Bajaj. Maji, baka ni temai. Ngoja ni nwe bombe. Uvyo ni vipaj vyangu unione. Kicheza mangu manguma. Unione, kicheza chesa kwa nyuma. Unione, napojwa kuyenga shaba. Eyo baka suba. Tirari chama. Weekend zote na tunda. Weekend na tenga ni shaga na chumba. Ah. We ni talalaje usingizi wakati leo. Weekend tuiba.
Talalaje usingizi wakati leo.
Maji maji wote tuko maji. Maji maji wote tuko maji chama.
Mamu Tashi mitoto uchaga ni mitoto pastori. Watoto wa Lisbon City Nyandu. Webe Yuli talenti Tompo.
Bye.